Believe in yourself. Life when it bam bam boom boom, and then don't move my face. Hakuna ganjes. Watoto wapanya na ganja ni kama polisi na kesi. Hai. Midani kichwani utasema gamashe. Wanakaba wanakata wajari hata waze. Squeeze my best, punguza rest. Layo amechoka ukipatwa ni death. No immediate, go there at your best. Fanya kumuomba hata kupawe best. Bandan. Watoto wadogo wanakula gambandan. Bandan. Watoto wapanya wanakula gambandan. Wash. Madandu zinapeleka race, kichwa kina waka unajiona heavyweight. Madandu zinapeleka race, kila unapokuja mtaani ni kesi. Cheke navyotembea, kabega kamelegea, pande moja kamelemea, ukisogea utapotea. Midani kichwani utasema agamashe. Wanakaba wanakata wajari hata waze. Squeeze my best, punguza rest. Layo amechoka ukipatwa ni death. No immediate, go there at your best. Fanya kumuomba hata kupawe best. Bandan. Watoto wadogo wanakula gambandan. Bandan. Watoto wapanya wanakula gambandan. Wash. Chandale mbandan, Temeke mbandan, Kino mbaga gomsi wanangu mbandan, Bagala mbandan, Kigogo mbandan, Jombo mbaga lala watu wangu mbandan. Chandale mbandan, Temeke mbandan, Kino mbaga gomsi wanangu mbandan, Bagala mbandan, Kigogo mbandan, Jombo mbaga lala watu wangu mbandan.
Yeah, we can dance, move on right here. Once again, mbandan.
Cheese.